yes, girl. Do not let the hecka hecka.
Hata mimi shida ninazo hazikwepeki. Wantanga zia zako zani ni maniga. You got me stressed, I feel blessed. So fresh, wait a little, ntalipa siyo case. Don't know gali nala, usile the chips. Ntadoka hipsy, chipsy, chipsy. Straight for the jungle, nakumbuka mbali lipotoka. Ndala idambu, ipo siku na mini tafika. Yeah. Wanana leta darao, eti nimeshuka dao. Vipi mdao, toto uswazi na leta unyangao.
Dona, dona,
mama weka dona.
Dona, dona, mama, dear mama,
mama
dear mama, dear mama,
mama
Luna, 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 dear Luna, Luna, dear Luna, Luna,
chini, chini kwa chini, mimi, nimetoka chini. Nearly go down or up, like a little she just stop. Asa asa don't stop, yes gang we papi. Nakula dona na nina mkoko, kisha na vimba na baba baloko. George Cruz panda the coco.
Choko koko tunagonga yeah. Miyogo
Huku ni chato na sinzia, swazi ni bato na kimbia. Sombo kapata na jina mana kuna vya kupima utakimbia. Mtao menifunza na mana mina move like that. Girl, you don't know many tunes up. Yes, mama, be alright. Yeah. Miss Umari, me by way I told you. Bag a pizza way I know you. Mina kula giza way unakula mwanga unakunja saba way I saw you. Misota tunayopitia vifuani vidonda. Ikiwa ujui kinachofuatia,
tutakubonda.
Dona, dona. Dona, dona. Dear mama, dear mama.
Mama, weka dona.
Mama, dear mama,
Luna, 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 Dia Luna, Luna, Dia Luna, Luna.
Leona game na amba, nipe dona nibonye nikaonyeshe mwamba.
Huu ni mkataba biashara, that's where you're gonna find me.
Yes!